Zaburi ya 96. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwabari mwisi mwese mwe. Muririmbire Uwiteka. Muririmbire Uwiteka, muhimbaze izina rye, mwerekane agakiza ke uko bukeye. Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gushimwa cyane kandi ateye ubwoba, arusha ibigirwamana byose. Kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biraherahe. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro. Musenge Uwiteka mwambaye ibyera, mwabari mu isi mwese mwe, muhindire umushyitsi imbere ye. Muvugire mu mahanga muti, Uwiteka ari ku ngoma, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega, azacira amahanga imanza zitabera. Ijuru rinezerwe, isi yishime, inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, ikigarama cyishimane n'ibikirimo byose, nibwo ibiti byo mu ishyamba bizaririmbishwa n'ibyishimo. Imbere y'Uwiteka kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza, azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zihwanye n'umurava we.